Veka.com.
It's on news production.
Cash beat.
Cash beat. Apana in the world, boy. Life in the Enjoy. Pulling a pressure, carry me a crop. Foot in a temple, panga ni zako. Defend me na foot, betumbango poshili. Tchalo na foot, body foot go wanna go holiday. Awa na baleti la holiday. Ufu, foot na foot, tchante ushe. Kwela muge mukati, chupo nenganda. Take it ni chuti ya bed. Elef ne kupanga, kumi ni chupo. Nenda chole foy, tiyo kupalam. Life in the Enjoy.
Life kuwa mga nufi pali kwenda lama. Na love ila fulanga pali kwenda lama. Team with you baby, your friend is a real. Wala mapa numba nkubike mchipi. Ichi tunduru na sana na futi metuwe wati. Wala mapa nkufunga nje kwewa. Kwa tina karima muka shita umulu mekubedu. Tefimi na futi riteri ashi. Life in the Asela. Nakupanga po bachela.
Life in the Enjoy.
Fifunika fozuna kaili pasiko pano ni pozuna. Na futi la putitika. Kukute filamba baby. Ela futi ya futi ni puti. A baby mawaili ni wewe. Tempo for a baby ni wewe. Infumu. Kapaso teshi wa kweliash. Palama baby. Ifofolela nda kwa tifiash. Tinga uplino
kutesha. Life in the Asela. Nakupanga po bachela. Life in the Asela. Nakupanga po Asela.
Life in the Enjoy. Life in the Enjoy.
Life in the Enjoy.
Life in the Asela.
Nakupanga po bachela.
Life in the Asela.
Nakupanga po Asela.
Life in the Enjoy. Enjoy. Life in the Enjoy.
Cash beat. Life in the Enjoy.
Enjoy. Sharpsticking, AKA me, nasty strong man. You know me. It's another type of music.
My hopper on the mix.